Wako toka zile henzi, acha hure wivu kwa mapenzi. Napenda unachofanya, unanipara, unanipenda na kupenda. Sijefanya mimi kama bwege, nikazama kimahaba yani mwage. Ah, kimahaba yani mwage. Ah, ah. Chana mrembo, sijepata ya watu mrembo. Mini wako toka kule hengo, wana kitu ni kuimbijo wimbo. Wana kitu ni kuimbijo wimbo. Wana kitu ni kuimbijo wimbo. Nyimbo yangu na i-dance, napendo na bo-dance. Yani, unanishindo na bo-dance. Kama kure kwe to dance, naomba to dance. Mami oh, naomba to dance. Baby oh, naomba to dance. Nyimbo ya maaba, baby tuna dance. Oh baby. Weni wangu tuishi pamoja, ah, takupenda milele. Weni wangu njoo tuwe wote, maishani takupenda wewe. Maishani takupenda wewe. Maishani takupenda wewe. Unasema unapenda na kuimba na mimi nakwambia oh baby, sema kweli wako kama unanipenda oh baby. Oh baby.